Kimamba on the beat.
That your mommy's cosa. Wana nuna michawa. Chama chama seke ma dindindi. Nigga see where it keep pretending me. Usi waskize ma bimbimbi. Mama acha kuchome shaga ma indindi. Nipe vitu konki. Nisha jiza tipi kujikoki. Chama chama seke ma dindindi. Nigga see where it keep pretending me. Usi waskize ma bimbimbi. Mama acha kuchome shaga ma indindi.
You are so beautiful. You are my banana. Nisipo kutiaka machoni moyoni kutiwa.
Una waka wajo.
You are my banana.
Baby girl like kuda kuda. Wala usijali wa kuda kuda. Kana umbali wakivuruga. Wana kimbili ambali. Wana chosubiri kutupiga deo. Wana tamani tugombane kila leo. Hama chama seke malindini. Nega siwezi keep pretendini. Usi waskize mapimbimbi. Mama acha kuchomesha gama indini.
You are so beautiful. You are my banana. Nisi poku tiaka machoni moyoni kutiwa.
Kuna waka wajo.
You are my banana. Banana, nisipo kutiaka machoni moyoni kutiwa.
Kuna waka mwajo.
You are my banana. My banana.
Kuna waka mwajo.
Hama chama seke madindindi.
Come on,
you see what's kissing my baby.